title of the message of today is The Hour Has Been Given.
Ngawi yaberekedwa.
Yes. According to the design, how the Lord created the world, He created the exact time, hour, minute, and second whereby it will be given.
Kutengeratu ndimene Mulungu anakonzera zinthu zonse polenga dziko lapansi, anayikiratu nthawi inachiposa kapena kuita Mulungu yonse yoyikika.
That's why in the life of Jesus Christ has been doing all sorts of miracles, but people never came and bound him and crucified him, waiting for the exact minute, hour, second to come so that it should be given.
Ichitu nchifukwa chake Ambuye Yesu anachita zozizwa zosiyana-siyana kuchiritsa anthu kuchita izi komabe anthu sanabwere kukamanga iye chifukwa chonena kuti amayembekezera anthuwo nthawi yoyikika kapena kuperekedwa ndi Mulungu.
First day when Christ born into this world, Herod tried to kill Jesus, but he failed because it was not the hour for Christ to be slaughtered.
Tikamawerenga Bible munthawi yoyamba yerambuye kapena kuti mtsiku yerambuye sanabadwa mdziko lapansi, Herodito mfumu anayesesa kupanga njira ina iliyonse ndi cholinga chofuna kumupha Ambuye Yesu, koma izi sizinatheke kupena kuti nthawi yoyenu sanaphedwe.
When the hour of the Lord has been given, everything that is packed in that hour will never miss thee, but will come to an accomplishment.
Pamene nthawi ya Mungu wangu Yesu inakwana chine chili chonse chimene akuyana chikungula limene lokuphindi imene kulibe chimene chinasowapo koma kuti zonse zinakwanilisidwa zinachitika.
That's why Acts chapter 2 verse 23 says,
ichi nchifanya ke tikamawerenga buku la Machitidwe 2 ndi maya 23 akunena kuti,
said him being delivered by the determined counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified.
Ameneyo woperekedwa ndi uphungu woyikidwa ndi kudziwiratu kwa Mulungu, inu mwamkachika ndi kumupha ndi manja anthu osayidzika.
So here we see the determinate counsel and foreknowledge of God that makes everything to be according to the design of the Lord.
Ndinu apa tikutha kuona uphungu woyikidwa ndi Mulungu umene Mulungu anawukonzera tukomanso kudziwira kwa Mulungu kunena kuti chine chilichonse chinali kuchitika monga mwamene Mulungu anakonzera.
Determinate counsel and foreknowledge of God speaks about the full and the contents that was in the cup, that is to be drunk by Christ Jesus so that the scriptures might be fulfilled.
Ndiyo uphungu woyikidwiratu ndi Mulungu komanso kudziwiratu kwa Mulungu kukuonetsedwa kuti ndikodzaza ndi chifuniro chonse cha Mulungu kumene Mulungu anayikamo zonse zimene zimenezi.
We know the Bible says Christ is God but in the flesh, so it just takes God himself just to give the hour to the people so that they should do whatever is worth it to be done so that the scriptures might be fulfilled. But without it, people would have never managed to bound Christ, to kill Christ, because he is original 100% for us God.
Tidziwa bwino kuti malemba amafotokozera bwino kuti Yesu Kristu ndi Mulungu koma nthawi itukamu pamenewa anatiwonekera Mulungu kuona kuti tinatengera kudika Mulungu mwini wache kuti apereke nthawi apereke bola la wanthu kuda kuti akwanise kuuka Yesu Kristu amenepanda Mulungu kupereka ola ndi nthawi yakuti akamugwire pai pamene akanakwanisa kumugwira ndi kummanga Yesu amene chifukwa iyeyo ndi Mulungu titu.
We are in the book of John chapter 18. And we see what happened, all the contents, the band, the officers of Jews, the captain, the Judas Iscariot came to bow Christ, but it takes Christ to reduce his power so that the people might manage to bow him.
Tidakalitu mbuku lomwe lijala Yohane chapter 18. Ndipo mmene mumu kuona azimposa zimene zikubira nthawi kapena mchifo chimene kuti panalipo agula asikali amfundo akuluakuluachita komanso akuluatembe komanso asikali onse amene akera akapawa zikera Khristu aje ichepesa kapena kuti apereke
seeking Christ is asking them, whom seek ye? Chapter 5, verse 5, the people answered, we need Christ of Nazareth. Chapter verse 6, Christ devote himself to the people so that they should bow to him. But people fell and they fall down. Verse 7, he asked again, whom seek ye? Then Christ just reduced his power so that the people might manage to bow to him and take him to the council to Pilate wheresoever and be ready for crucifixion.
Chifukwa tu mamene timaona mbuku la Yohane chapter 18 ndi mega follow yo tinaona mbu Yesu akwafusa bulatu kuna bwa kamanga iye kuti mufuna yani ndipo mu verse 5 tinaona pomwepo bulatu ankhondo wakunena kuti akufuna Yesu wa ku Nazareth ndipo mu verse yake ya 6 tikuona Yesu yo akuzionesera iye yekha kwa gululo koma akulepa kumvira iye mbalo mwake o akubwerera mkuyo ndezinaita kutengera no Kristu mwini wache kuti adzichepese kuti achipese mphamvu yache kuti akwanise kugwiridwa ndi gulu la anthu ili.
Christ has been with the people moving, dining, whatever, but they failed to bow to him until when the hour has been given unto the people.
Yesu ndo anakhala ndi anthu kudya nawo kuyenda nawo limodzi komano anthu osanakwanisa kumugwira kapena kummanga chifazi madikira nthawi imene iye atadzipereke kwa anthu.
If the hour is not yet given unto you, even hearing this gospel, it might be very difficult. You will just memorize it like you are at the Bible school, at the school, academic school. You will be just memorizing good things in your head. While your spiritual understanding of the things of God, you will never hear it as according to the way how God designed it.
Momwemo ngakhale pano opanga tuthengo wabwino wokulalikidwa ndiye kwa iwe nthawi yakumva mawisa na pasidwe kwa iweyo ukhoza kukhala pamene popo ndikumathanso mwina ngakhale kulalikira kumangochita mongo kumuzira ndiye umaphunzira nongati kunena kuti uli kumaphunzirwa ukatenjede wa za Baibulo kapena wakukhala pansi kuphunzidwa amene amaphunzirira anthu kusukulu ina iliyonse ndiye umachita zilizonse zongogwiritsa ntchito maganizo ako iwe chipatawi chinaperekedwe kwa iwe.
So let the hour be given so that the scriptures should be accomplished and be fulfilled.
John Joe, the guy who is very good, hang up with more when he's living among our sources.
This is so because when we read Luke chapter 22, verse 52, 53 says,
is it who's the John Joe? You find the Mawen and Bugula Luke, chapter 22, 52, 53, Luke 22.
Verse 52 says, then Jesus said unto the chief priests, meaning the high priests, and the captains of the temple, and the elders which were come to him, be ye come out as against a thief with swords and staffs.
Ndime 52 akuti ndipo Yesu anati kwa ansembe akulu kunena kuti kwa akulu ansembewo ndi akapita wakachisi ndi akulu amene anatuluka ndi malupanga ndi mikuku kodi monga ngati kugwira wachifwamba.
So you can see Christ is asking these religious groups of people, the high priests, the captains of the temple, the elders, those that claims to be the born again, the faith believers, coming to Christ with the swords and staves, like they are coming to capture the thief.
Ndiyedu muta kuona kunena kuti Yesu Kristu apapa akukaa nkula ndi anthu amene anabwera kwa iye amene ndi akulu-akulu ansembe komanso akulu achiuda anthu amene ndi asipitali ya nkhondo anthu amene ndi opemphera amene amazitchulaokha kuti ndi anthu okhulupirira ndi akufunsira kuti munabwera kwa ine ndi malupanga komanso ndi mikunku ngati kuti mufuna kugula kuti wachifwamba.
The congregations came to meet with Christ with swords and staves. I mean not just the congregations, But the leaders of the congregations coming to Christ. These priests, not just mere priests, but high priests, were coming to Christ. Priests that manages to offer sacrifices, to do whatever the law requires, but they are coming to Christ thinking that Christ is coming with a strange doctrine against their doctrine.
Awadu nda ansembe, amena nari nkutegela kopele ka ansembe, pamaso pa Mulungu. Ndipo apapa amakabwela kwa Yesu Kristu, nkumamuona ngati kunena kuti munthu amena kubwela ndi chiphunziso cha chilendo pamaso pawo, aja amene ndi achilamulo acha.
These people, these guys, are the people that were reading the law before the people. The people that observe and does whatever the law was commanding before the people. But they are coming against Christ, who is the real picture of whatever they were doing in the tabernacles.
Awadu ndi anthu aja, amene anali kuwerenga buku la chilamulo, pamaso pa anthu amene anali kuwerengera buku la chilamulo. Ndipo iwo ndi amene amakana mwini wake weniweni sopanda.
So these guys, these people, were against the honor of what they were doing.
Ndiyeno anthu awa anali kutsutsana ndi mwini wa zinthu zimene iwo anali kuzichitazo.
That's the problem with brightness. You act against the exact thing that you was to be bowing before.
Umudu ndi mbena lili livudo lokhala munthu wa Mulungu. Iwe umatsutsana ndi chinthu chimene unafunika kuchigwadira icho kale romwe.
Instead, you started honoring the things that are unworthy to be honored instead of honoring God, the sovereign one, because he's worthy to be honored.
Malomo ake wewe umakalemekeza zingosa funika kuzilemekeza. Malomo lemekeza Mulungu amene ali woyenera ulemu.
May God help us see Christ of the scriptures. Because if it will be not like that, we'll be like captains, priests, elders of the synagogue, of the churches, of the congregations, standing against the Christ of the scripture.
Ambuya kuthandize kuona mwana wake Yesu Kristu. Chifanga tisikutero ife tikopo kala ufanana nawo akulu ansembe aja, akapita waja, magulu azipembeza kana mukonda kuti wodoti kuramaremba.
When Christ was asking these groups of people, saying, why coming against a thief with the swords and staffs, it doesn't mean that he was wondering why these people are doing that.
Mene tu ambuyesu wa maga wafusa guluhira antwa asidikari nda kula nsebe ya menana mbwela wakangu gilaye. Mene maga wafusa unia wakuti. Ndijifanya ni mbwela kwa ineo ndiru panga hako maso mikungu munga mbwela mtu wa tufamba. Sisi uranda uzadu kuta ambuyesu ya maga wana hao zimene wakuta zo.
No, Christ is God. He knows everything. He knows even the situations and the background of these priests, elders and captains.
Ai, for Christ to do the Mungu, the Mungu yo, the Mungu amene amadzira anthu awa, kuti amadzira kuti mune ya, amene awa, akuwa ndi anthu asilikali amene anabwera kwa iye.
But when he was asking this question, he was directing these people that I'm not wondering why are you coming with this, because you are doing whatever have been given
to you to do.
So he was telling them that Do whatever you want to do because it's your time and hour has been given unto thee.
Potero, amakanguwa poto kuzira kuwa zivisa kwenye nakuti. Mwabeza nchawi ya ikidu wa imene ina ikidu wa imundi. Iyo nina kuti mkwalikise ijichita. Nchimene muna pasido kuti mchite supa.
I'm saying so because verse 53 of Luke chapter 22 says.
Ndikulangula izinu jifatika maya ngana mkwesi ya 53 ya Luke 22 ya kuti.
Christ speaking. When I was standing with you in the temple, he stretched forth no hands against me. But this is your hour and the power of darkness.
Yesu yodwana yankula kunena kuti ndinali ndinu mkachisi. Simunatansa manjanu kundigwira koma nyengo ino ndiyanu. Ndipo ulamuliro wandima ndiwanu.
So here it shows that God gave this hour to the people so that they should exercise the power of darkness. They should exercise whatever has been given to them too, because there is joy after this.
Ndiyetu zikuwane kiladu wapa kunena kuti mulungu mwina haisa kuhipeleka nyengu kwa ntu wakuti akwa nilise nukukita chifuniloja lima kwa ntawi ya chibiki ya ikika ndipo pambuye vati zikuli jimwe mwekuseni kama vudu wabeneo.
So you have never to be ashamed with or sorry trying to let Christ not meet with those things, because it was God who gave this hour unto the people so that they should do whatever they want.
Yetu iwayo sungathe kulesa kapena kuchitira chifundo zezinthu izizi zimene Mulungu anazikirazo kuti zichitike pambo ya Yesu Kristu. Chifundo Mulungu mwini wake amene anachita kuipereka nthawi kwa anthu kuti akwanilise chifundo chawo pa iyeyo.
The question might be, why God gave this hour unto this high priest, captains, elders, and the soldiers? Why?
Kumafunso likwezo makala kuti ndifachani Mulungu anaipereka nyengo iyi kwa gulu la anthu ankhondo akapitawo ndi akuluakulu achiyuda anthu opemphera. Ndifachani Mulungu anapereka nyengo imeneyo kwa iwo?
The answer is found in Hebrews chapter 12 verse 2.
Yankho la zimene zilipeza mbuku la Hebrews chapter 12 verse 8 yachiwiri.
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.
Ndiyeno apa tikuona Yesu ameneyo mu verse yake yathu akunena kuti Yesu ameneyo chifukwa chachimwemwe choyikidwa acho pamaso pache anapirira mtanda nanyoza manyazi nakhala pa dzanja la mpando wachifumu wa Mulungu.
So here we see many things that have been addressed here on verse 2.
Ndiyeno apa tikuonapo zinthu zambiri zomwe zaonesedwa mu verse yachiwiri.
The English Bible starts with the saying, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
Ndiye buku la chizungula kufotokoza kuzonena kuti poyang'ana pa Yesu Kristu amene ndi chiyambi komanso masitizo achikhulupiriro chathu.
Which means it starts and ends with God.
Zomwezi kutanthauza kunena kuti zimayamba ndi kumalizika ndi Mulungu.
Number 4, who for the joy that was set before him endured the cross. Number 2, there was joy put afar waiting for Christ.
Ndiye chinthu chachiwiri. Pagwone kabi chimwemwe chimene chinayikidwira anthu pasogolo pa Ambuye wathu Yesu Kristu chifukwa muchinthu chachiwiri chanena kuti ameneyo chifukwa chachimwemwe choyikidwa acho pamaso pache anapirira mtanda.
Here shows that God put joy before Christ, and before Christ to take to have that joy, there is a cross before. A cross between.
sikutandauza kuti mulungu anaikirabe chimwe mwepa sogolo pambe wa Yesu Kristu ndipo kuti Kristu akapezeka mchimungu kapena kuti akachilandire chimwe chimenecho poyamba panali mtando umene iyeyo anafunika kuti aupirire.
So when we say that he endured the cross, we are not meaning that he endured the tree, but he endured the cup, the crucifixion, the contents of whatever sorrow that was there.
Njeru mmele tukula mkula hapa kutakude anapidida ntanda. Si kutakude anapidida chintengu hai. Kuma kutakude anapidida zoa wa zoa nsizimine zina ikidwa mchiko. Wacha ama sawa kutakude mchiko. Chantanda umbele wa zimine zina ikidwa pamele.
That's why our focus is not on the tree. It's not only ceremonies. It's only the crucifixion, the process, the contents, the whatever was inside.
Ndichifuwazake ndicholinga chathu mutengo wabwino ndikuyangana pa chintengo pakuyangana pa miyambo pakuyangana pa zochitika chitika zina ayi koma kuyangana pa zinthu zonse zimene zinachitika kuti ambuye yesu afe.
He endured the cross. This is the same cross that Paul says I'm not ashamed with this cluster with this cross.
Ndiyetu Yesu ya anapidira mtanda. Ndiye mtanda wake ndi omwe omene so ndungi Paulo analankula zonina kuti inesi ndi chitamanyazi kutenga wabwino.
When he said that he endured, it doesn't mean that he fails. But according to how the Lord designed him, he knows that it is only Christ who can manage to take whatever is in the cup, to take whatever is in the cross and accomplish it.
Akamanena kuti anapirira mtanda sikutanthauza kunena kuti iyeyo analema nawo mtanda kunena kuti anavuti anafika pofoka nawo kapena kugwa nawo mtandawo ayi koma akutanthauza kunena kuti mulungu atayang'ana pa zimene zili mu mtanda anapeza kuti ndi Yesu Khristu yekha amene akhoza kukhala woyenera ndi wokwana kukaseza mtanda umenewo.
That's why somebody sang a song, Jesus keep me near the cross, was there a precious fountain free to all the hidden stream flows from Calvary's mountain.
Did you father have it in the name of Menetti Mai?
It is in the close where there is hope for the people. It is in the cross where there is a message for the elect, to the people.
Also dipantanda poka pamene pali uthenga wa anthu ochimwa osankhidwa.
It is the cross and cross alone. Without cross, it means there is no crucifixion.
Ndipo dipantanda ndipo ndi mtanda wokha. Pamene pali icha ajembekezo kapena kuchipulumuso ndipo popanda mtandawo ndipo kuti palibenso kupeza kupachikidwa pamenepo.
That's why somebody sang a song by saying mtanda mtanda kichita madire bakabu yo. In the cross.
Did you find out we are not even nimbo pantanda and the zidama and the pantanda vocabo basi?
So cross is the message that has been given to the people to preach, to speak, to declare, no any other message.
Ndiyetu mtanda ndiye uthenga umene unaperekedwa kwa kuti aulalikira uphunzitsa ufoto kuzere ndipo palibenso uthenga wina.
So Christ was to endure the cross so that the joy should be in his hand.
Ndiyeno Yesuyo anapirira mtanda kuti chimwemwe chikakhale pa iye.
Same with us, there is joy when we are preaching the cross.
Momwemonso ndife
the fourth thing, despising the shame.
Ndiponso kuti chinthu chachinayi chomwe chikuonesedwa apa nchonena kuti ananyoza manyazi.
What does it mean when it says despising the shame?
Ndino amatanthauza njani akamanena kuti nanyoza manyazi?
When we look from the beginning about the creation of this world, we see that God created Adam and Eve, and both were naked but without shame.
Tikamayang'ana ati kuchokera pachiyambi pamene Mulungu analenga munthu mdziko lapansi ndipo analenga Adamu ndi Eva, Bible imafotokozera bwino kunena kuti ndipo onse awiri anali ali maresearch koma analibe manyazi.
That is Genesis chapter 2 verse 25.
Izinu ni monga tiona mbuku la Genesis chapter 2 ndi 25.
Whereby it says, and they were both, that is a man and a woman, Adam and Eve, naked, the man and his wife, and were not ashamed.
Imelane na kuti oda wili kunena kuti Adamu ndi Eva ndipo ansi mwamuna ndi mtsatu wake ndipo analibe manyazi.
Why were they not ashamed? It was because the glory of God covered the people.
Ndiyeno nchifuwa chana anthu analibe manyazi. Ichitu nchifuwa chana kudulemelo wa Mulungu unalikuwaveka unalichovala chawo cha anthu.
They were sinless that time, so the glory of the Lord covered the people.
Ndiyeno nchifuwa chana anthu analasana chimwe maloma
wapima. But see, when the sin enters, that is Genesis chapter 3 verse 7. And see, when the sin entered into this world, after sinning against God, what happened? That is Genesis chapter 3 verse 7.
Ndiyeno taona ni sopano pamene anthu anachimwa chimwe linalowa mdziko lapansi anthu anachimwa, taona ni zomwe zinachitika mbuku la Genesis chapter 3 ndi Micah 7.
Verse 25 of Genesis chapter 2, we just see that they were naked but without shame because of the glory of God.
Mubuku la Genesis chapter 2 ndi 25 iyo taona zoti kuti anthu amaliseche koma opanda manyazi chifukwa cha ulimi wa Mulungu.
Now a man sinned against God, Genesis chapter 3 7, we see that, and the eyes of them both, that is Adam and Eve, were opened, and they knew that they were naked, and they stood the glass together and made themselves aprons.
Ndiyeno taona ni sopano atangochimwa mwamuna kazi yomwe ndi Micah Genesis chapter 3 ndi 7 akuti ndipo anatsekuka madzi awo onse awiri naziwa kuti anali amaliseche ndipo adatsoka masamba afuyu nazipangira madziwera.
Who told them how to sew an apron?
Ndiyeno anawauza ndaniwo masokedwe a madziwera.
It came from within themselves.
Izi ndizo zinachokera mkati mwao.
I remember one day I was preaching that all sin had fallen short of the glory of God.
Ukumbukira tsiku ndinali malalikira kunena kuti anachimwa naperewera pa ulimi wa Mulungu.
So I was wondering to see a small baby, maybe 2 months, 3 months, or 6 months after birth, when her mother or his mother delays to come and give her a feeding. Maybe some other times she started crying, and when the mother came and gave her to a breast, she denies or he denies up to the extent of even the mother now disturbed, having stranded, what should I do? Like, if the mother would lay and stop giving her a feed, he can feed himself.
Ndiyeno ndimakaona mmene anapondwang'ono ana amene angobata kumene a miyezi iwiri itatu mmene amachitira zimapezeka kunena kuti mwana uja ngati mamayi wake mwene anatalikira achita kuti apezeka kuti mwanayo wayamba kulira wagumulwa ndipo akabwera amayi wake ulu atati ampatse bere iye akupeza kuti sakuyamwa komatu ungakhale amapanga izizi ndi ana ang'ono onena kuti
Where is the school of a 6 month born child to learn how to Daniel when the woman, the mother, delays to come and give her a breast?
Ndinofunso kumanena kuti kodi mapunziro ake anawo amatenga kuti ndani amene amawapunzisa ana angonoangono ngati awawo anoya mwana miyezi yochepa kunena kuti aya amayi wako ngati atachete kukuyamisa iwofunika uzikukana uzinyanyala kuyakuya mwabere.
Their body is the schoolmaster of whatever they want to do.
Ndiyetu mthunzi ziwayeneleza kuwapunzisa afunika iwo kuzichita.
They never need somebody to train them how to sing. Everything has already packed in their body, and they will reflect when they want to show how sinful they are.
Ndiye kusama soaso wina urachite kukhala nawo pansi kuti awapunzise mmene iwakhoza kukhala kuti azikhumudwira ayi zimenezo zinayikwiratu mthupi mwawo kunena kuti imakakhala nthawi yakuonesera chimene iwakhoza kuchichita ngati wina atapeza kuti wakhumudwisa kuti azikwira bwanji.
So the opening of their eyes was the reparation of sowing the fig leaves to make their own aprons. And we look here that they were sewing those aprons because they saw that they are naked.
Because Papa Diona would do all another so get a money, that you feel like now on a good idea, my stage.
Because verse 10 of the same chapter of Genesis, chapter 3, says, and he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself.
Ndipo anati, ndinamva mawu anu mundamu, ndipo ndinaopa chifukwa wa maliseche ine, ndipo ndinabisala.
So see how God answered it. This guy that hiding himself.
You don't want to be so many guana come and kill a mamuna or you, Amena Bisana, Bisaika, Amena Bisala.
Verse 11. And he said, who told thee that thou wast naked? Very tough question. Hast thou eaten of the tree? Whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
People. Ana kuunza uliwa maliseche. Fuso duko kuna kwambi mungu wana mfusa kodi wa ajazantengo uja umene dina kutusaje.
So the eating of the fruits was the coming of shame to themselves.
Kutu kuja jipaso kukundi umene so kunari kubweresa manyazi pa yo.
Because soon after they ate the fruit, it's when they experienced their nakedness and started sowing fig leaves, they were ashamed with.
What we all are done, God, you person, tell you, Mwayo, and I am about Zindigira, Marisejo, Malomaga, and I am about Kutola Masambanku, Yunkumazi Vega.
So you can see this first Adam is having shame with their nakedness, and they made decision to sue fig leaves.
Yemukosa kuona kuti Adam oyamba kuti uyu anakhala wamadi kuti umaliseje wache malomwake anayamba kusoka masamba ankuyu.
But Hebrews chapter 12 that we are following, verse 2, he says that him despising this shame.
Pamene tikamaona mbuku la Hebrews chapter 2 limene tikuyanga na mvesi yake ya chiwiri yakunena kuti ameneyo ananyoza manyani.
Meaning he was naked, but he never planned sufficiently.
Kuti yeyo anali wamaliseche komatu sana chola ndi kusoka amasamba nkuyu.
So another thing that is in the cup that Christ is to drink from it is nakedness but without shame.
Ndiyo chinthu chinanso mwazinthu zoyikidwa mchikho chimene ambuyeso akufunika kumweramo ndi umaliseche komanso kwa kusowa akupanda manyazi.
So the difference between Jesus Christ and Adam is that when the nakedness came to Adam, he saw fig leaves. But when the nakedness came to Christ, he despised it.
Ndeno kusiyana kwa kukulu kwa ambu yeo Yesu Kristu kwa maso Adam. Mkwene na kuti. Pamene manyazi kama kakala kwa Adam. Adam yeo anazi sokela masabangu kuyu. Pamene manyazi yeo muwana kakala kwa ambu yeo Yesu Kristu yeo ananyoza manyazi yeo.
Why Christ endured the cross even though there is joy before him? Because he is to fulfill the will of God.
Ndeno nchifuwa chana ambu Yesu anapilila mtanda ngakaya kutipali chumumwecho yeti bilatu paso golo paki. Ichi nchifuwa kutipali yayo kukwa nilisa chifunilo chose cha mungu.
So this gospel that we are preaching is the gospel that will never be loved by many because there is more shameless in it. Only those God purposes they will manage to endure it because God will uphold them with his blessed love.
Mwema watu utenga wabu ina umene tuu la liki, utenga umene suja kondedwa ndia ambili, chifamu utenga wabu ina umene mumu limanyazi, ndipo ukawa amene ndosa nkidwa, amene mungu wana wapatula, amene azawa pidi la manyazi, amene uchifaje chukundi chambulu.
So, he despised shame.
Yeyo ananyoza manyazi.
Number six. And is set down at the right hand of the throne of God. Here again, we see the completion of the work that Christ came to accomplish.
Ndiponso tu apa, atikuona kumalizika kwa nchito, imene Yesu Kristo anabwera kukai kwa nilisa.
During the work time, nobody sit down.
Ndipo munthawi yogwira nchito kulibe munthu amene amakhala pansi.
Sitting down is a sign of finishing the work.
Ndipo kukhala pansi ndi chizindikiro chakuti nchito yatha.
Number 1A. Sitting down is a sign that the work has been finished.
Ndiye tukamaya ngana muzindu izi, chintu choyamba nchone na kuti kukhala pansi, ndi chizindikiro chomalizika kwa nchito kunena kuti nchito yatha.
Number 1B, sitting down is a sign of resting.
Ndipo chintu chachiwiri cha muzindu izi, kukhala pansi ndi chizindikiro chakupumula.
Which means Christ finished the work and sat down, starting resting, because the work is done.
And that was a good Yesu Christu, another man is a chito, another calabans in the womb, if I didn't have a chito, yata.
Once finished the work, everything done, he sat down.
Pamene munthu aliyense wamaliza ntchito chilichonse chatham pamene amakhala pansi ndi kupumula.
Another thing interesting is where did Christ sat down?
Chinthu chinanso chosankhanza chomwe chikuoneka mu abizi kunena kuti kodi Yesu kuti kumene anakhala pansiko.
He sat down at the right hand.
Yeyo anakhala pansi pa dzanja la manja.
The right hand, the place, the exact place where God is.
Ndipo akamala nkhula pa dzanja la manja akulankhula kumalo kwenikweni malo oyenerera kumene Mulungu ali.
The right hand, the exact place where dominion and authority is.
Kudzanja la manja ndiyetu kumalo ene amene ulamuliro wamphamvu kuti.
When he says sat down at the right hand, he sat down to the place where God denominates, rule, judge, he does the work of authority. He sat down at the right hand, showing the kingship of him as a ruler of the people. The other thing, number 7, where did Christ sat down? You said it's at the right hand. But where is the right hand? It is the throne of God. Throne of God, meaning he was a king, a ruler, overseer. He came to the right hand of God and started ruling me as he is the ruler and the king. So to conclude, sitting at the right hand of God, after despising the shame and enduring the cross and having that joy, it means Christ is God. He is the King. He is the ruler. He is worthy to be exalted, praised, and magnified.
Pambuya Bogatala Murunguatate, Kumarola Murida Maruan Pam, Fumarola Murida Muru, Bambuya Ponyosa Manyazi, Bambuya Ponyosa Manyazi, Bambuya Popidan Tanda, Gagaji, first taking that was a grovage. Is this one the Seradula in Pam Zagazes? The Murunguini, I mean, Dora Muridas to Zoos.
The hour has been given. So let me conclude the message of today by reading the same chapter that we have ended with, that is Luke chapter 22, verse 53.
Ndino poomba nkora mutengo wa siku la lero, tati entire waerengeni mbuku limene ndakhala kuti kuona siku la lero, Luke chapter 52.
When I was daily with you in the temple, he stretched forth no hands against me. But this is your hour and the power of darkness.
Masiku onse pamene ndinali ndi inu mkachisi, simunatasa manjano kundigwira, koma nyengo ino ndi yanu, ndipo ulamuliro wanga ndi wanu.
May God bless the preaching of his word. To him be all the glory and honor.
Ambuye adalise kuwe akira kwa mahuwache, kwa ye kakukare ulemuwanse ndi matamando.